table on the beat.
Za binadamu chocha tu, umenipenda kona kuu. Upendo wako no wa true. Za binadamu chocha tu, umenipenda kona kuu. Hey, yeah. Na umwamba wangu, pahali pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi. Umwamba wangu, pahali pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi. Umenipa my blessing, blessings. Kila shida na yo facing, facing. Umenipa kwa the winner, winning. Umenipa my blessings, blessings. Kila shida na yo facing, facing. Umenipa kwa the winner, winning. Hey, yeah, yeah.
Doma, na naimba nasema.
Hakuna kama wewe.
Hakuna dadie.
Hakuna kama wewe.
Juu mbinguni na duniani kote wewe.
Hakuna kama wewe.
Hakuna.
Nitabaki na wewe, watesi waninukie. Mtetezi ni wewe.
Na umwamba wangu, pahali pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi. Umwamba wangu, pahali pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi.
Umenipa my blessing, blessings. Kila shida na yo facing, facing. Umenipa kwa the winner, winning.
Umenipa my blessings, blessings. Kila shida na yo facing, facing. Umenipa kwa the winner, winning. Hey, yeah, yeah.
Hayona,
unanifanya niimbe.
Hakuna kama wewe.
Bwana mwema ni wewe.
Hakuna kama wewe.
Mtetezi wa wanyonge baba yangu.
Hakuna kama wewe.
Yawe. Saidia.
Hakuna kama wewe.
Oh, 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 oh. Elohim Adonai. Na 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 na. Kama wana wa Israeli
uliwavusha
maji baharini,
kagawanisha
maadui zao.
Pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi. Umwamba wangu, pahali pahali pa kujificha. Ngome yangu, nikiwa na wewe sishindwi. Umenipa my blessing, blessings. Kila shida na yo facing, facing. Umenipa kwa the winner, winning.
Umenipa my blessings, blessings. Kila shida na yo facing, facing.